Shida na dhiki zote za kwangu kama mziki kipaji changu sithaminiki na ndugu zangu kwani rafiki jamaa zangu napenda pale unapomwaga razi ila usijeleta paparazi na huku kwa tumbo na wakusha naumia mikono kwa kuvunja nazi
uchuchuma
unabaya
inuka
hey.
Uchuchuma
mambo baya
inuka
uchuchuma
unabaya
Wataona jedera yeah, yeah. Wamekuja na kamera kumbe kimeo Wamekuja na mamwela kisa chileo Wamekuja na kamera kumbe kimeo Wamekuja na mamwela kisa chileo
Uchuchuma
unabaya
inuka
hey.
Uchuchuma
mambo baya
inuka Uchuchuma
unabaya
inuka
mambo baya
Yani leo midugu zangu wanangu masikini wanani ada kwa jasho langu kidogo changu nachokipata siku kificha acho lalame na moyo upendo fulan sawa mweza komilo yato kinona unapakia unashindwa sema bebio ushakula madawa mweza komikolo yato kinona unachachawa na nisikia po baridi wesweta langu situtoke twende kijiji kipenzi changu nivimpe mtoro fiji na bebio Haunti twende kimbiji kwa bibi yangu Na punguza masiala Ya tatawala sijeleta mazani Na mi niko imani Niko imani langi kwa mani peda Na soko saku nipenda ufanye shirem Ila na mina pomba nifanye wa istare Tunguli manyanga nifunge nisireje So kama nashindwa penda nogopa ya sireje Na pipi nisemete kamchumba kigogo masharavu simjue Na sokosa kusema chachoka kifichogo na tafakisi nwe Na vipi ni shindeji mkandwa zarani na tachumasi nwe Na mimi soka masipendi sita manene nipendasi mjwe Mbasi na yanga mario,
o mario,
simba mario,
o mario
Basi manara mario,
o mario,
nugezi mario,
o mario
Nini wakati unaishi ukweli Unajishowa nini na badu na lawa sebule Uringe unanini wakati unaishi ukweli Unajishowa nini na badu na lawa sebule
Mbasi na yanga mario
O mario
Simba mario
O mario
Basi manara mario
O mario
Nugazi mario
O mario